got a true love for my Africa, where I'm coming and where I belong. Sing for you, beautiful Africa, where I'm coming and where I belong. Pamoja weekend, lazima to stand together. Pamoja weekend, tushikane to win together. All my eyes on you, thinking of you.
Hermosa, hermosa, hermosa Africa.
Macho yangu juu na kufikiria tu.
Hermosa, hermosa, hermosa Africa.
Cada vez que
Africa,
cada hora
Africa.
Vive y muere
Africa,
vive y crece
Africa.
Africa ni yetu, mina wewe.
Mama, yeah.
Africa ni yetu, mina wewe.
It's more than best, God and love. God give us power and pride. More than best, God and love. God give us power and pride. Africa. Hey. Africa, yeah. Tumechaliwa lugha za pekee, tumepewa na mbuga to enjoy. Tumechaliwa nguvu, yeah, yeah. Maadili kapeponi. Africa,
yeah, yeah, yeah.
Africa ni yetu, mina wewe.
Mama, yeah.
Africa ni yetu, mina wewe.
Moyoni, naweka nadhiri daima tatunza. Mtasali, napiga goti kwa Mola Muumba. Natoka Tanga, Tanzania, pande zote za dunia. Tashika bango kuisifia, amana hapa nilipozaliwa. Kutoka Tanga, Tanzania, pande zote za ulimwengu. Afrika ni moja najivunia, hata mama ninambia. Afrika cha siwezikana, ya mashariki nikafia ndama. Nikeja mkufuru na Mola Baba. Oh, oh. Hey, pongezi zende kwa waropigiana. Nakuona barari na shikamana. Mandela Nkuruma, Nyerere Baba. Ulipigana kwa damu na nyama, yeah.
Afrika ni yetu, mina wewe.
Mama, yeah.
Afrika ni yetu, mina wewe.
Afrika ni kubwa kwani ya mlioni hili. Hifadhi ya Kruger hekta zaidi ya milioni mbili. Kuna Limpopo, Serengeti, Ngorongoro. Asante Mikumi kwa kuipendezesha Morogoro. Hamjajua na fikiri na waibia siri. Asia namba moja, alafu Afrika namba mbili. Naona ranki safile wasafi sochosha mwili. Afrika ndiyo sehemu inayostahili. Kina mama Afrika wanapendeza kwa mavazi. Vitenge na kanga zaidi ya wazazi. Asante kwa malezi, kutokushukuru ndo siwezi. Na waombea mema kwa Mwenyezi. Naipenda rangi yetu nyeusi. Ukiizarau ni zaidi ya kuntusi. Tulivaa tulipendeza bila suti. Uzungu umekuwa mwingi mpaka tunakaa uchi. Afrika.